ilintonipho limiyoba sengathi sengahlanyela nti ibolaba kanti ibolaba yiba baqeda intonipho yami kanti ibolaba kanti ibolaba yiba baqeda intonipho mhlawa phela intonipho limiyoba sengathi sengahlanyela nti ibolaba kanti ibolaba yiba baqeda intonipho kanti ibolaba Intonipho imiyobe sengathi sengehlanya kanti ibolaba kanti ibolaba abaqeda intonipho kanti ibolaba kanti ibolaba abaqeda intonipho Intonipho imiyobe sengathi sengehlanya kanti ibolaba kanti ibolaba abaqeda intonipho kanti ibolaba
Uthula mathula swathula kona labathu fuze bani kodwa vele bayasho bathi umshini wakho usethisa
Ngathi mkhaya awungibolekele umfana wakho lo nangilo ushaya isigini kakhulu lo abathi umongeza umfo kaMpungose. Ngifuna nje ke siyocebula abafana, sibashaye abafana njengoba ngizo nje ngigxoba ngaye. Kodwa Mongezi mfo kaMpungose wawuzushaya sokabhemile mfana, yazi wavela washaya sokamntu eziwa-ke manje. Ibindengehla ngashona olundo nimahlikihlinga lantu asinqa simende umfo kaNdlovu wabuze nje na ukuthi ushaya kanjani lesigini sakhe. Hawu suka madoda, ngithi hlala kanjalo tetelelo mfana kasheze uphumule, kudala sibashaya ababhem since 2022 siyibambile. Angithi wena uhlibiza mahlibiza unkomzi mthandela ukuma kwamazinyana, wena ungumphathi wavolofolo elingenanhlamvu phansi kwelasedaviton. Nakulo nyaka ngisakushaya ngayo uthuthana umfo kaNdlovu inkostina naseyidinobheni yachofachofa. Eyi Gatsheni, engathi usuwuchofa kakhulu kodwa nawe manje. Yazi uvele ube yi-abnormal, vele ukubhala umbhaqo wonke. Mabili amadoda kubhasikiti lo nyaka awuqagele nje ukuthi ngiphethe bani. Awu 60%, awu 60%. Ucela umusa umfo kaZuma. Awu suka madoda, akubuzwe nje uqubula kanjani ubhasikiti. Suka, suka, suka. Ngiphinde ngishaye nje ngomfana osemncane, kodwa ma uze umsebenzi wakhe ngathi nje umuntu omdala. Ukhaya umfo kaMkhize. House, Biti Party ngiphethe uJJ umfo kaMbuthulu. Useyimi njalo ngilelolanga elishisa ekuseni kusakazemini kuyobanjani. Inkunzi yamakwidla bayikhuluma khona thi ukhona bafuna bafokazana bathi umafika kuthuleka kudla kwenkosi yesizwe bathi umehla amlandela ngenxa yokwehluka kwakhe. Yena nela zonke iy'nkali yakona la bayejabula bonke abantu mabeze yakona ligqibe abafana kanjena. Bayejabule enkandla kwelakithi, bayejabule emsinga, bayejabula Nqutu, bayejabula KwaNongoma, bayejabula Showe, bayejabula Bellville, bayejabula Thekwini, bayejabula Goli, bayejabula East London, bayejabula Swazini, bayejabula Lesotho, bayejabula Cape Town, bayejabula Vryheid, bayejabula Newcastle, bayejabula kanti nasempangeni. Umahlala bemgcona wakhuza ugogo bashayiza wathi yekeni bafana bakithi inkomo esivunileyo. Ngithi qhubeka njalo kathi ongalami uvike noma kunzima nje kodwa siyofela khona. Inkunzi emnyama bahlule sebegwaza amatete kwalala kungadleki kweminye imizi. Zijabule zonke iy'nsizwa ney'ntokazi ingasaqali mazizwa le ngoma. Uhleke umfo kaMpungose, uThiboze umfo kaNxumalo, uSipho umfana kaDlamini emsini, uNtokozo umfana kaLanga, uMandla umfana kaNdlovu, uSokaleza umfana kaNdlovu, uCaya umfana kaCaba, uBrice umfana kaMabuza, uKhabazela phansi kwelaseGreat Town, uThobani umfana kaNala, uNathi umfana kaNala, uKato umfo kaNala, uZolani umfana kaZulu, uSwakho umfana kaNala, uNompumelelo intokazi kaMlotho, uKalile kwaMande Nala, uSibusiso umfana kaShane, uLady Max, uMasikananda kwelaseKhaya, uKamuhali intokazi yaseLesotho, elangibayezi uNofuni intokazi kaMgoma, uMumbo Muhla wakaMkhize, uSikhova umfana kaMhlongo, uNhlakaniphi umfana kaDumisa, uMthoko umfana kaSikhakhane, uThubelihle umfana kaNala, uKabi intokazi kwaMagwaza, uSiqedu umfana kaNala, uMfana umfana kaNala, uMezwa kaNala, uBona wakaNala, uKhule umfana kaNala, uBujani umfana kaNala, uMfanzile umfana kaMhlongo, uMsa uBenard umfana kaNala, uMakhanyila waseBhulu, uMlondo umfana kaNala, uNtando umfana kaNala, uMkhulu umfana kaNala, uHasani intokazi kaNala, uSilethemba intokazi kaNala, uNonduduzi intokazi kwaThusi, uBonisi intokazi kwaThusi, uKamelithi intokazi kaNala, uAmahla wakaNala, uMandisa wakaThole, uKanyisa umfana kaNala, uSiphe umfana kaZitha, uSiphe uPofu umfana kaNtanzi, uSidu umfana kaShane, uNdonsi uKhwalithi umfana kaNala, Utsepsana umfana kaShezi, unathi umfana kaShezi, umzwethu kaShezi, ukhayelihle wakanala, usandise umfana kaKhumalo, usifiso wakaSikali promotion umfana kaXima, uzamambo intokazi kaMkhize, unelisana umfana kaXebekhulu, uboyitumelo intokazi kwaMashuba, uOmi intokazi kwaMlunguzi, uAmini indodakazi intokazi kwaHlongwane, uOlethi intokazi kwaDlala, usilindile intokazi kwaDlomo, uzothanda intokazi kwaKhambule, uthandise intokazi kwaMantshane, uNobuhle Masuku, uNqobile kwaKamathi, uphethe ngokuyivuma uBheshwana umfana kaSikhathane, aphinde athokoza wonke ama-ona emareki ngokwehlukahlukana kwawo, uyathokoza uMaqhudu uMfokadlana, uyathokoza uBamhlanhla uMfokagwayi, uyathokoza uMavava uMfokaSikhathane, uyathokoza uPhotho uMfokaSikhathane, uyathokoza uZwakushiya uMfokaMkhize, uyathokoza uSiyakanye uMfokaXebekhulu, uyathokoza uMusha uMfokanayo, uyathokoza uDVD uMfokagwayi, uyathokoza uMkhaya uMfokamagwaza, uyathokoza uThami uMfokaSikhathane, uyathokoza uThembisa uMfokamhlongo, uyathokoza uMzwathini uMfokamthethwa phansi kwasempahla.
Uhambe nje abantu ukuthi uzombamba, wesitha sami awazi yini ka. Uhambe nje abantu ukuthi uzomthola, wesitha sami awazi yini ka. Wesitha sami uzomthola nithi uzomtholeka, awazi yini ka. Wesitha sami uzomthola nithi uzomtholeka, awazi yini ka. Wesitha sika wamangwasayi omangakalisile yesu, wesitha sika wamangwasayi omangakalisile nyengezu kubule pene.
Izakushana babafana bama bayilisho mnambili, ngishaya ngobhenteni umfana kaShangazi, ngishaya ngokuleka umfana kaMhlongo, ngishaya ngosibungu umfana kaMagwaza, ngishaya ngopulazi umfana kaNtanzi, ngikushaya ngoSesene umfana kaNala, ngikushaya ngoMandisi umfana kaNala, ngikushaya ngoSilinda umfana kaNcondo, ngikushaya ngoBhajethi umfana kaDuma, ngikushaya ngoThabisa umfana kaNala, ngikushaya ngoSibufa Faza umfana kaMthethwa, ngikushaya ngoSabela umfana kaNtanzi, bathi umuntu umsheshisi, ngikushaya ngoSibonga umfana kaPhakathi, ngithi vimba ngapho umlabalaba umfana kaKhumalo, nami ngizovimba ngapho labafana sebekhululeke kakhulu la. Ngithi ngibonga kini nonke abalandeli bomculo ngokungenzela iqiniso, nginjenjenjenje kungenxa yenu. Hawu, cishe ngakhohlwa, eyi kodwa athi nginiyele. Follow!